Masterminding, novidade.
Zenhliziyo mamela kaloko mamashe uthandwa ilenhliziyo imisa moya miyophelela kuwe obuthando lwamlonke likuwe uyathandeka ntombi mama te kandoniyo Ayo, sangenda ibo nintombi enhle njengalo hlala nam ntombi thande mna nodwa hlala nam ntombi andithi mna ndiyakuthanda angitshele nawe uyangithanda kaloku